Don't it? Don't it? It's Bagamba.
Yanguma, iwe. Bosini, bosiwe. Kambume.
Don't it? Waliaya so.
Rabuga na mwala.
Kutine koneko waliaya so.
Angusune.
Kuti doni chichi wareta ya so.
Ishi muzi nizi.
Kumani micho wareta ya so.
Ishi muzi nizi.
Ishi chapo ywa shana kisemba.
Ishi muzi nizi.
Ishi chapo ywa shana kisemba.
Ishi muzi nizi.
Ishi chapo ywa shana kisemba. Aye.
Boss.
Kambo me.
Kambo. Ya uru kutuma.
Kambo.
Jamu Susumina.
kuta kuli kupuka langu atiki shini shirimba mwashinji na uka umakuli buya mbushiri la wande
uye hinji mwakwisha kwa tawande
la voja umebala buka basangu
ivoko kala soye hinji mwadupa umebalo mbwana umamayasa
mwiri lo kwa ndiangi ya bakalu vale kumukanda ye hivalo mbwana
leto niko
kutito ni chichi wali ya ya so kutineko niko wali ya ya so kutito ni chichi wale taya so
ishi mwche mwze nisi
kutimani micho wale taya so
ishi mwche mwze nisi
sitapotwa shana disemba
ishi mwche mwze nisi
sitapotwa shana disemba
ishi mwche mwze nisi
sitapotwa shana disemba aye
Leta, ndika weka na mwala Umucheche neko Manimito Kapito mutwe Steward boss Mwizo Chizwa changombe Ikokana Inyamali avalumbu DJ Connect Febo Chitupwa, chitutu Ita
Ya nguma 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 iwe Usini posiwe Kambo mebote Ndiri nyongene mumbongo Ndipe mani michone Koba mipanati Usini pos Ya burukutu burukutu ma Yelo fori ya tiku kwena original posele Wana repora kia kwa machirundu kansela Isatemu kwena Soko soso kumumbwa Yara mujende wa shira Kambo meo Fifte misaka Sari
Riva mobaro
Hada Propa shitu botu kuna Rwanda Shumba mwene mwene hota katari kweza Mwamini na Rwanda Hada Kaspa kumungwa Sari Rika magunga
Chifu mobile exclusive music
Gifti kutamwe Obrey wa shamuyara
Jesus, my boss
Fox, Sinazes Zambia
God's icon
Kishan Pepe Shero jigali ndiwe shaman kwa msoj
Exclusive from ztongamusic.com
Hada, Amy Boy Zambia T-Fox waruvana Wabaida dance